Ngenkanga badde ne gita gwa badambuza na tenkomyo. Manyi wakasula njia, nero muna masakandese. Obulo mnebaza balungi mwe, bambi abafuane muka sukira esala. Ebintu byokola birunga mempozi, kono kwa viza nga mientero leta. Situka no bibi amate chichi, kuno obulo mwobupi wagalo digida. Abama yumba muzimbe sichiwi, nesimye yange jisa kumbode, ehe. Sita kunyama kulia timpa, walaba unomu viso gwali gwane mangaya. Ibiana miwale visabude jini, echo bita kecho sitera chikola. Ibera vya yasenga biekole dekeranzi, kemfasibi iwa bambi. Ate chimbambi tunulire chizimu zimu ntio, wamamoli gitebiana, bamwene kube mibima, wana iromima. Na inga voice akeno, vale lulu atamiro nangendi wakuimba. Vale luli sanga nkoka, inga lukulupia kamanya mbufunzi. Inze waluka keri ya mafia, sirie vira mchiku. Ewa febutu, otu kipugoli no chama, kudiono vake chinyerere. Bulanga pasi, the kangivire somo kebweru, ngende kucheyo nazo bembwa, mbulumi obungi mwesaliddewo nontyo, gundi tolabanga kuleka babo gende bonaira, saliddwa mukadde mamoyo, posine tata bende sebudu, obwana bwange nga buto nnyo nnyo, naye ekyokola sikirina, nonya mbere bengikyuka mweze kandage bulaya, bwebirigana nkome wositane wembadde mpawuke nga nyudwa, bona kuya. Musajja kiti kya muwogo ojo kinyugunya abaganda wamagye kikwatira emitunsi eya wano yemberegaanye ebintu bya Uganda bimaze amaanyi gy'okomoka basananya gy'okomoddooba tewali mtu mugayavu wano ng'abaana ba Uganda balina amaanyi mbali ku ddembe eyitako yogu beetikka ebisawo ebibasinga amaanyi azitowa kiro batugeza ataano yeebagajja omugugu oguwera mu kiro ekinaana nga mutaano bwagutuusa nno musajja wattu n'asasulwamu ebisatu mwoyo naye alivaayo nze kandage bulaya. Fafa, ngabate teka nyote mwerogwe, ababi mu Uganda kabafuke kababi. Mwesi matukabo wali ate banu, zebe mpita basasi mbogundi atomerwe motoka. Evulaya te wali amanyi kuyenga minkuduru jakuza, elieri yo panado, ngakalo logesani panado. Uganda yesi yevirwade wano, sako nentale zitatade aha, osoma vyo somere denga tebiri wo wano. Ebulali emiri moli erinde sesungu. Siku wapa matuse nao Nenya tulantese iti wa Uganda lazima ya sani dekuvira Pemuli mwali na mirembe Umafu no mga gabuli omwali na wuto mkatunda Abasubu zinabu Ebintu yabasubu latukuli nyo sente Chokate revenue wa isanga babi Mtu novo na vone na jewazalu otio Yajio kupaka sate na fuba kozese Wali wakagalo kulongosa. Sofe banyini gotwa yuya abalwadde abo oxygen osisinkana afudde eno Uganda yakatubagira ogwali obulungi katukuli Tulinde ko mwako kujja botalidda mu mwanyi sikuganye fuguma ndoza bezifudde ko manyiwa gwagwa gwe mugeza aisewo o bambi Muno mu Uganda temuli sente wala bazifunyeze kusake bweru Muno mu Uganda temuli sente era wala bazifunyeze kusake bweru Abazimbye mu Kampala ezitemya kyokka neewuunya babalaba bubi atabo nze neewuunya nnyingi yanyakana wano ebyawano bwe byakalubana ati nati n'ebweru kitawe neyewaayo tino kankubwa engumi kasita nnoonya kimu ssente oba amannyi bagajyamu ndikomawo ntiika yinsi y'abakunyi eno ddala takumye waasinga mukama watubira mu kyotuyo yamukolewo Bana Uganda tuteke mwesala na basibirwa bwerere bayimbulwe bambi saba bakume kawamba kulu